no type of music, no national anthem.
Westside music. Yeku
for seller, for seller. Anda G. Yeah. Quite a master. Yeah. Uri serious? Who is it serious? Kampanji kikwai, bro. Serious, kampanji kikwai. Ne is it serious? Kampanji kikwai. Zono puma watu zaka wanazale waniziva. Serious, kampanji kikwai, bro. Serious, kampanji kikwai. Ne is it serious? Kampanji kikwai. Zono bulelela watu zaka wenda waniziva. Serious, kampanji kidogo. Who is it serious? Kampanji kidogo. Serious, kampanji kidogo. Wishua kuluvea lubaba beri wa wina. Serious, kampanji kidogo. Who is it serious? Kampanji kidogo. Serious, kampanji kidogo. Wishua kuluvea lubaba beri wa wina. Likaze mumu aipe yanga fateni. Inge kulimane muni ziva teni over ten. Amu keni chwana kuinela yalu na makande. Skiu mane inge henere kampa olembe. Mina baba mumia muni zivi tipi. Kono buhatabu ngata mataza ni tutipi. Alo zivi kampa mole nzusanga kai. Kampa akimina nimi na yeweleka kikwai. Kuti Aston anda jimu mumu kungela. Kono mumu fumane kuwona mwanya ndela. Kuti lipina kiwongete wa mchimbola. Kono sicha wape kikulu na kosi.
Who is it serious? Kampanji kikwai, bro. Serious, kampanji kikwai. Who is it serious? Kampanji kikwai. Zono puma watu zaka wanazale waniziva. Serious, kampanji kikwai, bro. Serious, kampanji kikwai. Who is it serious? Kampanji kikwai. Zono bulelela watu zaka wenda waniziva. Serious, kampanji kidogo. Who is it serious? Kampanji kidogo. Serious, kampanji kidogo. Wishua kuluvea lubaba beri wa wina. Serious, kampanji kidogo. Who is it serious? Kampanji kidogo. Serious, kampanji kidogo. Wishua kuluvea lubaba beri wa wina.
Kamene muvanga tenkone lukalela. Kulubona kuweza la chwana ne mukata vela. Cause lutunda nile kusholoko ta strago. Mwano monoti kuvere kisa mambengo. Kuzusa pina uzibe kampa ibu haline. Kusina ya ilumba na ikile va family. Pina ya pili ne kile kuivulela. Baba kona kuiziva mumu indiki wa kuvara. Kuti Aston anda jimu mumu kungela. Kono mumu fumane kubona mwanya ndela. Lipina kuna ni baba mchimbula. Kono hape sichava kikuna kosi tutela.
Who is it serious? Kampanji kikwai, bro. Serious, kampanji kikwai. Who is it serious? Kampanji kikwai. Zono puma watu zaka wanazale waniziva. Serious, kampanji kikwai, bro. Serious, kampanji kikwai. Who is it serious? Kampanji kikwai. Zono bulelela watu zaka wenda waniziva. Serious, kampanji kidogo. Who is it serious? Kampanji kidogo. Serious, kampanji kidogo. Wishua kuluvea lubaba beri wa wina. Serious, kampanji kidogo. Who is it serious? Kampanji kidogo. Serious, kampanji kidogo. Wishua kuluvea lubaba beri wa wina.
Anna time ya kupuruva pointi. Ni John Cena ni winile ni sweli mabeuti. Inge kolo na nya anisa na malevo. Nipate ile fela fakuhuli saka leve.
Filikanda
type ya safiri misika. Keni chala vingili nginja neke malusika. Kama nomo wao yoko nona vafeta. Ula kuvakola kufita neke dobo eva dobola. Zipo by looking ni sweli silalanda. Kono kena mahali kihose lunge kapanda. Baba mkuba pate ile kuno panda. Nani kuteka fela la sava tafufa kalenda.
Who is it serious? Kampanji kikwai, bro. Serious, kampanji kikwai. Who is it serious? Kampanji kikwai. Zono puma watu zaka wanazale waniziva. Serious, kampanji kikwai, bro. Serious, kampanji kikwai. Who is it serious? Kampanji kikwai. Zono bulelela watu zaka wenda waniziva. Serious, kampanji kidogo. Who is it serious? Kampanji kidogo. Serious, kampanji kidogo. Wishua kuluvea lubaba beri wa wina. Serious, kampanji kidogo. Who is it serious? Kampanji kidogo. Serious, kampanji kidogo. Wishua kuluvea lubaba beri wa wina.
Managers Modimola. Eyo King JR. Vena God gives him a day. Vena Bobby Chumwe. Ewe na kapanda Mr. Casey Kalaluka. Rosen people I stood under G. Forever and ever. No fear, no favor. Hey, Honorable Romeo Kangombe. Bin Osama Bin Laden.
Download no fear, it from no favor. Westside Music Blog.net.
Oasis.com.